Iyi mwumva na Radio Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio ya Ijwi ry'Amerika muyikurikira kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudukurikira kuri internet kuri www.radioyacu.com. Turi no ku rubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuje mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga aho tuza kuganira ku bijyanye n'indwara ya malaria cyane cyane uburyo bwo kwikumira. Uburyo rero buje busanga ubwari busanzwe bukoreshwa n'urukingo. Ikaze mwese kuri radio yanyu, muze muganire n'umutumirwa muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika nongeye kubaha ikaze mwese muri kiganiro muri isanga. Nk'uko bisanzwe uyu munsi turavuga ku ndwara ya malaria nk'uko nari mbivuze mu kanya, twibanda ku buryo bwo kwikumira. OMS rero ikabiherutse kwemeza urukingo ruzadufasha kurushaho kwikingira iyi ndwara ikomeje kuzahaza abantu hirya no hino ku isi. Muduhe nomero zanyu kuri Facebook tubahamagare. Nomero yacu nayo ya Facebook ya WhatsApp nako mwakwifashisha ni 202-355-473. Ndasubiramo no kubanza akamenyetso ko guteranya 202-355-473. Mube hafi rero muganire n'umutumirwa. Sinshidikanya ko hari benshi mwifuzaga amakuru ku nkingo z'indwara ya malaria. Twabatumiriye rero muganga Ndikumana Mangara Jean-Louis, ni umuyobozi w'agashami gashinzwe kurinda indwara ya malaria n'izindi ndwara z'indiririzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC. Ni n'umushakashatsi kuri iyi ndwara mu bijyanye no kurushaho kwisobanukirwa ndetse no kureba ubudahangarwa bw'imiti kuri iyi ndwara. Nabatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu. Muganga Mangara, ndabashimiye cyane uyu mwanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika. Ikaze.
Murakoze Jenny, nishimiye nange kubana n'abantu.
Ngiye mugerageze kongera ijwi, ntabwo twabumvaga neza.
Murakoze, nishimiye nange kubana n'abakunzi. Kuko bivuze nshinzwe kubwirinzi bwa malaria, aho mpagarariye agashami gashinzwe kwirinda malaria muri RBC. Ni ikigo kizwi kimaze igihe Abanyarwanda.
Ndagira ngo gatoya muse nk'abegera telefone ahari kugira ngo tuze kubasha kumvikana ko hari amagambo arimo aducika. Ndabashimiye rwose kubiriye ikiganiro, mukamufasha umwanya wo kugira ngo muganire n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Indwara ya malaria twakunze kuyiganira ugatumirwa batandukanye, ariko sinahamya ko abadukurikiye muri uyu mwanya ni nabo bari badukurikiye mu biganiro byacu byahise. Nkaba nagira ngo rero mbere y'uko twibanda ku bijyanye n'inkingo za malaria n'uburyo bwo kuyirinda ndetse no kuyikumira, ubanze usobanurira abatwumva malaria ni indwara ki.
Malaria ni indwara iterwa n'agakoko kitwa Plasmodium, n'agakoko nyine kayitera kari mu rwego rwa parazi. Ako gakoko kaba kagizwe n'utwuki cyane, udukoko ibisebya ku gakoko ni bine. Hamwe hakunze kuba kwitwa ovale, ariko ahandi akabizitwa mafia, ahandi akabizitwa vaza. Bikunze kwibanda cyane hano mu Rwanda ni ubwoko bw'ako gakoko bwitwa fasitoroma. Ubwo bwoko bw'ako gakoko bwitwa fasitoroma ni nabwo bugira ubwinshi muri ubwo bwoko bwe, nibwo bugaragara ko bwazwe muri Afurika cyane. Ako kitwa fasitoroma rero ni ka kandi ka mu gihe wanduye malaria, uburyo bayandura nabwo ngira ngo mbabwize ko ako gakoko gatwarwa cyane n'umubu w'ingore ariwo bita anopheles w'ingore. Nda tukaba dufite ubwoko navuga nka butatu bw'uwo mubu w'ingore anopheles. Ubwa mbere ni ubwitwa gambie, ubundi ni seleste, ubwo bwoko bwose burahari. Ariko akenshi burumana mu masaha ya nimugoroba usanga iyo bwije. Uretse kubera imihindagurikire y'isi n'abantu kuba mu mijyi cyane, hari igihe ushobora gusanga noneho hamwe na hamwe iyo mijyi itangiye kuruma abantu no kubanywa, ariko ibyiganjemo tuzi cyane ni uko irimo abantu akenshi bwije. So usanze imibu ntabwo mu busanzwe ubwayo ikunda amaraso, ubundi ibyo kurya byinshi ni isukari. Isukari iva mu bimera, iva mu ndabyo, mu biti. So igihe rero umubu ukenera kurumana kugira ngo ubone amaraso, ni igihe nawe ubwawo ufite amagi. Igihe ufite amagi nibwo ujya gukenera amaraso kugira ngo ya maraso atange intungamubiri zo mu bwoko bwa porotine amagi aba ibufite mu nda yawe. Iyo rero ugiye kurya umunyu ugiye gushaka ya maraso ujya ujya kurumana wa mugo. Iyo ugiye kuruma umuntu uramuruma, ariko umubona ikiremwa gifite ubwenge bwinshi mubu w'ingore wa mu bwoko bwa nofere, ntabwo ubabaza nk'indi mibu usanzwe tuzi. Buriya nubwo wa mubu ubabaza cyane ntabwo uba arambye. Umubu wa nofere uzi ubwenge, ubanza ugateramo akantu kameze nk'agati kagutera nk'ikinya aho ugiye gukuruma kugira ngo utababa ukawirukana warangiza wa mubu ukagutera kandi kameze nk'amacandwe yako atuma hahandi wakurumye hakavuza kuko havuye. Urabona ko iyo wese yakomeretse hari porosesi zo mu mubiri zituma havura kugira ngo amaraso adakomeza. Iyo rero hahandi wakurumye nawo hatavuze, nibwo ubasha gukurura amaraso mu buryo bworoshye. Igihe rero iri kuguteramo wa mubu wa ya macanzwe yabo wa mucha ya macanzwe ya wa mubu, niyo atuma niyo abarimo na dukoko tupanduza marani.
Bivuze ko ubwo
umubu ntago
bivuze ko ubwo iyo umubu turiye tukawukubita kwa kundi umuntu yumva ko umurumye, no kuvuga ko nta dukoko tuba turimo uwo mubu winjije mu mubiri w'umuntu.
Ubundi mu byo ugomba kukemera kuko nabyo ubwabyo umuntu uri nko mu kazi biga cyangwa ari nk'abana bari gukora nko mu devore mu rugo babangamiye, nawe urabona ko biba bibasabye urugo. Uba ugomba kwirinda ku buryo imibu itinjira mu rugo rwawe. Ariko nanone yakwigera ukareba uburyo bwose bwatuma imibu itakuruma, hari ubundi buryo bushingira ngo tubaza kubivugaho.
Turaza kubivugaho mu kanya.
Nshaka kubabwira uburyo bw'imirimo ishobora kwisiga bigatuma imibu itakuruma, kuko nanone wabasha no kwirukana.
Yego.
Nanone iyo wa mubu rero ushyira muri ya macandwe yawe naho barimo ka gakoko ka malaria, kaza kwinjira mu mubiri kabona kujya mu maraso kakajya mu mwijima kagakuriramo kagasubira mu maraso. Iyo kari mu maraso rero nibwo utangira kubona bya bimenyetso na malaria, nk'uko tubizi kugira kurwara umutwe, kugira umuriro, intege, kubabara imigongo, kubabara ingingo, rimwe na bamwe kuribwa mu nda, ibyo bituma umuntu anaruka. Rero bimaze igihe no kurira ibyuya, iyo bimaze igihe ushobora gusanga nka kera wajya kubona abantu barwara
rase bayitanye ugasanga kinda yarabyimbye igice kimwe cya rase cyarabyimbye cyane ariko byabaga bitewe n'uko yari maranye igihe kandi uri kumwangiriza probire nyinshi zitwara iyo rero yitifuje hakiri kare ibyo bimenyetso byose bishobora kugera aho bikakuzamo malariya y'igikatu malariya y'igikatu ni ya yindi rero ibanziriza y'uko umuntu apfa izi nimba ari byo bibazo ari ibibazo afite mbere y'uko nkomeza yenda kuri malariya y'igikatu
tora ubwo turaza kuyigeraho nayo hashobora kuba hari abifuza kuyisobanukirwaho ariko ndibaza ko twahita tujya no ku murongo wa telefone kuko hari abifuza kukubaza nanye mfite utubazo nifuza kukubaza kugira ngo turusheho gusobanukirwa ariko reka tubanze twakire Ishimwe Kenny uranyumva
hello
Ishimwe wiriwe neza
wiriwe neza
urahagana he Naro Ishimwe telefone iracitse turaza kongera tumuhamagare reka twakire Kanyamuhanda Veniste uranyumva Veniste
Ndavumva cyane
Yego wiriwe neza urahagana he
Ndi mu Rwanda ndi mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Bwisige
Yego
kuri ni byiza kuba urukingo rwa kuba umuntu yakingirwa urukingo akabasha guhangana n'iyo ndwara ya malaria kuko malaria ngenda yizi kujya tuyirwaza hari aho iba igenda ikiboneka n'ubwo nyine ingamba zo kwirinda ziba bazidushishikariza hirya no hino ku bigo nderabuzima ariko noneho akarusho urwo rukingo rubaye rubonetse uri kubona abagore babyara ni impungenge cyane kubasha kwikingira supanete arashoka akaba yagenda akajya hanze nyine umubu utera malaria akaba wamuruma ariko urukingo urumva rwabonetse wa mubyeyi yabasha guhangana nayo nyona yenda nk'ibyo nsanze muvuga nyine ku bigendanye n'indwara nyine uko malaria ifata inkovu zikatu n'isi nigeze na ndumva nawe mu myaka cya nkiri umwana nta ngamba zirafatwa cyane narigeze nyirwara cyane se nabonye ari indwara mbi cyane urwo rukingo rubashije kuba rwakwira hose natwe mu Rwanda rukahagera byaba ari ibintu byo kwishima
ye urakoze cyane Veniste ye muganga Jean Louis uyu muvandimwe aturukingo rubwo rubonetse ni ibintu byiza mwebwe nk'abashinzwe ubuzima bashinzwe kurinda abantu indwara ya malaria mwebwe mwarwa mwabyakiriye gute ndatekereza ko muganga telefone yariyo icitse reka twongere tumuhamagare hanyuma dukomeze ikiganiro twakira n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika
igira hirya ariko mada nk'inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumuruga mana
shofe wowe ndabona ashaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Grola
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twongere tusubire ku murongo wa telefone umuganga arongeye arabonetse nagira ngo rero dukomeze nyine tuganira abakunzi b'ijwi rya Amerika hari nka Kanyamuhanda Veniste wari umaze kuvuga ibijyanye n'urukingo avuga ko rushobora gufasha ababyeyi cyane cyane abatwite nagira ngo uwo muganga iboneka ry'urukingo rwa kabiri namwe nk'abashinzwe kubungabunga ubuzima bw'abantu mutubwire uko mwarwakiriye
murakoze Jenny, murakoze Kanyamahanda ku kibazo kiza mwabajije. Twabyakiranye ibyishimo byinshi byinshi cyane kuko muri malaria yose aho iri hose ku isi, Afrika ubwayo ibonekamo umunsi 95% ku ijana. Kuvuga ngo muri ijana ku ijana ya malaria 95% byose biri muri Afrika, cyane cyane mu bihugu bya Nigeria, igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Congo n'ahandi hari malaria nyinshi. Mu Rwanda rero inkuru y'urwo rukingo yaradushimishije, ariko tukaba mbere y'izo nkingo kukaba twari dufite izindi ngamba twakoreshaga twirinda malaria tunaririnda abaturage. Urukingo rwa mbere rwasohotse mu kwezi kwa cumi umwaka wa 2021, urwa kabiri rwo murabizi ko rwasohotse ejo bundi mu cyumweru cyashize. Urwa mbere rwitwa RTSS rwakozwe na groupe yitwa GlaxoSmithKline, ni urwunge rw'inganda zikora imiti n'inkingo rwitwa GlaxoSmithKline. Urundi rwo rwakozwe na rwitwa R21 Matrix, rwo rwakozwe n'abashakashatsi bo mu kigo muri kaminuza ya Oxford barwize. Gukora inkingo rero ni ibintu bimara igihe kinini, rwa hafi uretse za COVID z'ejo bundi, ariko izindi zimara imyaka 10-20 rimwe na rimwe irenga. So ni inkuru twakiranye munezero, ariko u Rwanda rukaba rufite ingamba n'ubundi rwa rusanzwe rukoresha. Iya mbere murabizi nk'uko tubikora mu gihugu hose ni ukwirinda dukoresheje inzitiramibu. Inzitiramibu urabizi uko tuzitanga mu ngo dukurikije uburyamo rw'abantu batuye izo ngo. Izindi dutanga izo zitatu zitanga rimwe mu myaka ibiri, hagati y'imyaka ibiri n'itatu dutanga mu gihugu hose. Iza kabiri ni uko tuzitanga ku bana bose baje kwikingiza urukingo rwa rw'iseru. Izindi tuziha abagore batwite iyo baje muri antenatal care, muri kwisuzumisha inda. Uburyo bwa kabiri bwo kwirinda malaria ni igihe dukoresha iriya miti dutera ku nkuta z'amazu, ahantu cyane cyane hakunze kuba malaria nyinshi nko mu burasirazuba, mu majyepfo. So nabwo tubikora rimwe buri mwaka, tukatera iyo miti yica imibu igihe cyose iyo mibu yagiye ku rugo rukuta. Ariko ubwo ni uburyo dukoresha turinda abantu kurwara, ariko benshi turabarinda, ariko hari bake babiganga n'ubundi bakarwara. Iyo barwaye tubavuza imiti nk'uko abanyarwanda benshi murayizi. Imiti dukoresha ni iyitwa Artemetero Mefantrine, yaje bwa mbere yitwa ku izina rya Coartem, ni nako izwi ku isi. Iyo miti ni imiti ivura neza cyane ku buryo rwose uyifashe mu minsi itatu abakize burundu. Ariko tumugira inama yuko arangiza iyo miti iminsi itatu, kuko iyo amaze kuyinywa rimwe kabiri atangira kumva yorohewe. Hari igihe rero bamwe bateshuka ntibayimare, bigatuma hashobora kuzavamo bwa budahangarwa bugeze kuvuga kare. Niyo mpamvu tubashishikariza tuti mumare imiti twabandikiye. Ubundi buryo rero dukoresha ni uburyo bwo kwigisha mu midugudu yacu abaturage, inzego z'ibanze, abajyanama b'ubuzima, tukabarinda uburyo, tukabigisha uburyo bashobora gukora aho batuye, bakirinda ibizenga by'amazi, bakirinda ibihuru, hahandi ya mibu ikurira. Muribuka ko ya mibu ikurira ahantu hari amazi, niho umubu ujya gutera amagi, amagi akavamo iminyorogoto, iminyorogoto ikavamo imibu ikura. Uretse ubwo buryo rero, ikindi tukigisha n'abaturage tukababwira ati mwirinde, kuko malaria ni indwara mbi cyane. Burya ni itakwikika gutinza igatuma utajya gukora, ntuhahira urugo, umwana agasiba ishuri, murumva nabyo ni ikibazo rwose ku iterambere ry'Abanyarwanda.
Urasa nk'aho wari usubije ikibazo undi mukunzi w'ijuru ry'Amerika yari yabajije, ati ni witwa Mbonihankuye Thierry, yagize ati nitwa Mbonihankuye Etienne, nagomba muntumikire. Ati uwo mugambi waratebye, uravye izindi ndwara z'ibyaduka mu kanya gato baba bayitoreye urukingo. Ati none hari harabuze iki, ndumva wabivuzeho mu kanya sinzi niba hari icyo wamwongereraho avuga ko izindi ndwara zibona umuti ariko zibona inkingo vuba na vuba ariko ndumva wabikomojeho mu bijyanye na COVID.
Icyo nakongeraho gato nuko malaria iragoye kuko irahinduka kenshi. Malaria uretse umuti wica ko iteye kose ariko urukingo rugira ahantu rukorera dushobora gukora ya plasmodium ikinjira mu mubiri w'umuntu ari nka sporozoite ugasanga ushobora gukora inkizi twasaka sporozoite ni inkingo zituma wa kagakoko kanduza malaria katagera mu mwijima ngo kigabanyamo inshuro nyinshi kabone kujya kwangiza uturemangingo two mu maraso twitwa globule rouge. So ari igihe rero ushobora gukora urukingo rwawe ariko nirufate sporozoite zose zikarenga zikajya mu mwijima zikajya kwangiza ibyo bita hepatocyte mu mwijima. Iyo rwageze hariya ubukeneye indi vaccine itandukanye n'iya indi wari wakoze mbere bikaba ngombwa yuko ukore urundi rukingo rwo. So ibyo rero nibyo abashakashatsi bamazemo imyaka myinshi bakora kugeza ubwo babashije kubona noneho urukingo rushobora kurinda umuntu rushobora guhangana na bwa ya mihindagurikire ya plasmodium iri kwinjira mu mundo. Niyo mpamvu rero byatwaye igihe kirekire.
Yego. Reka twakire na Abdu Shani. Turi kumwe? Abdu?
Urakoze cyane.
Yego. Urahagana he?
Ndi Dar es Salaam muri Tanzania.
Yego.
Ndakurikira gatanu kuri gatanu.
Ni byiza cyane. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo cyanjye mfite ese nta kuntu hakorwa urukingo rwa malaria gacika burundu ko mbona imiti iterwa mu bishanga mu mazu bitayivanaho kuba malaria yakomeza kwiyongera ko umubare munini ubona w'abapfa akenshi usanga ari malaria. Mvuga nti ni gute cyangwa se ni ubuhe buryo buteganywa bw'urukingo rwa burundu rwa malaria ku buryo yacika ku isi? Urakoze.
Urakoze cyane Abdu. Muganga Jean Louis.
Iki kibazo kiragoye. Nibyo ingamba zose dukoresha ni izo kugira ngo duce malaria ariko tubanze kwanza tuyigabanye. Ntabwo waba ufite malaria miliyoni eshanu mu mwaka ngo urajya kuri zeru bigabanuka ni nko kumanuka ku rwego ugenda umanuka ugabanya sibyo kugeza igihe malaria yose biranduriye. Ariko rero inkuru nziza ni uko icyatumaga malaria ikomeza kwiyongera mu myaka yashize ni uko hari bwa budahangarwa twavugaga budahangarwa ku miti yica imibu. Akaba nanone dufite n'ikindi kibazo kiri kuza muri iyi minsi cy'ubudahangarwa ku miti ivura malaria mu Rwanda. Amahirwe ni uko twabibonye kare tubasha kubishakira ingamba ku buryo bizatinda kutugeraho kurusha uko byagiye bigera ku bindi bihugu byo muri Aziya. Ikindi nanone kuri bwa budahangarwa bya ya miti y'ama insecticide yica imibu ni uko twabonye indi miti ifite ubushobozi buhambaye buri hejuru nubwo ihenda ariko ifite ubushobozi buhambaye buri hejuru ubwo bwatumye muribuka mu myaka nk'irindwi ishize muri 2016-2017 hafi kimwe cya kabiri cy'abanyarwanda bose babaga barwaye malaria. Ariko ubu amahirwe meza amahirwe twagize ni uko ibyo byaragabanutse uretse yenda miliyoni nk'eshanu twarwaje muri 2016-2017 ubu ngubu uyu mwaka ntekereza ko tutazageza no ku 500,000 ukurikije ingamba uko ndi kubona zikora neza. Nanone
aho uvuga ni mu Rwanda?
Aha mvuga ni mu Rwanda
kuko OMS nk'uko mwigeze kubikomozaho mu kanya muvuga mu bijyanye n'ijanisha ko ku mugabane wa Afurika malaria yibasiye nka 95% ku ijana ku isi hose. OMS iravuga abantu bagera muri miliyoni 247 barwaye malaria mu mwaka wa 2021 ikaba yarahitanye ababarirwa mu 619 mu Rwanda bimeze gute?
mu Rwanda icyo nababwira nuko twagize ibyago byo gupfusha abantu 51 mu mwaka ushize umwaka wa 2022-2023 ariko ni ibyago yego byaratubabaje ariko nanone ugereranyije n'imyaka uko yahoze mbere aho twapfushaga ibihumbi ubu ngubu rwose ingamba leta yafashe amafaranga yashizemo kugira ngo tubonere abantu inzitiramibu tubagurire imiti n'abaterankunga bagiye badufasha hagataho byaragabanutse cyane nubwo yego twagize ibyo byago byo gupfusha abantu 51 ariko nanone bivuye ku bihumbi mu myaka gusa nk'irindwi umunani ishize so ni ukuvuga ngo ingamba twashize mu buryo zakoze ibintu bikomeye tugira n'amahirwe ko na leta y'u Rwanda ibintu by'ubuzima by'abanyarwanda bikurikiranira hafi ntabwo ari ibyasabaga abaganga gusa n'abaminisitiri n'abameya n'abaguverineri bose baba bari kubaza ati ibintu nk'ibi bimeze bite ahantu basanga abantu barwaye ari benshi ati harabura iki tubashakira iki urabizi byo mu Rwanda uko bikora ariko nanone ni ibintu n'ibindi bihugu bishobora kutwigiraho cyangwa se natwe tukigira ku bindi aho bateye imbere kuturusha ariko biracyababaje kuba tugifite abantu barenga 600,000 bicwa na malaria ku isi kandi ari indwara ushobora kwirinda mu rugo rwawe ku buryo haba n'umubu winjira mu rugo rwawe rwose ukumva biguteye ikibazo kandi ni ibintu bishoboka ni ibintu abantu bashobora gukora umuntu niwe wirinda malaria ku giti cye mu rugo niwe wowe ni wowe malaria kwirandura bihera kuri wowe ntabwo ari ikibazo cy'abanyamahanga si ikibazo cya leta gusa si ikibazo cy'inzego z'ibanze si ikibazo cya muganga gusa ni ikibazo cyawe yewe ku giti cyane buri wese icya kabiri yewe n'urugo rwanjye tugomba kwirinda malaria iyo yewe nirinze malaria n'urugo rwanjye tukarinda malaria n'abaturanyi bakabikora gutyo gusa urumva malaria yazadukuraye aba tuyiranduye burundu
buri wese aba yirinda arinda na mugenzi we twakire noneho Idrissa Bakungu Idrissa uranyumva wakoze kwihangana wiriwe
Meriani Kigali mu Rwanda banje gushimira umuganga watumiye uyu munsi biradushimishije cyane kandi nje no gushima na leta yacu ibidukorera ku butabazi iduha urabona buri muturarwanda wese afite mituwere agera kwa muganga bimworoheye cyane kandi noneho hari ikindi leta yacu y'ubumwe yadukoreye urabona nyine ambiranse usigaye uyihamagara nyuma y'iminota itageze kuri 20 ukabona ambiranse iraje ni ukuvuga ngo buri zone yose ifite ambiranse ni ukuvuga ngo iyo dutuye natwe n'abaturanyi tukabona umuturanyi wacu aragwaye aradutabaje tuhita twihutira guhamagara ambiranse nayo ikamushyikiriza kwa muganga tubifashijemo n'abajyanama b'ubuzima ni ukuvuga ngo ngende ashima leta yacu pe kandi noneho nkabaza muganga akabazo kamwe kandi ndashima urukingo twabonye ni ukuvuga ngo ndibariza muganga ngo kuri ba bana bavuka cyangwa bakiri bato bakiri muri ya mezi ya mbere kuva kivuka cyangwa kugeza ku mezi 5 urabona ko umwana aba agwaragurika cyane bikaba bisaba kumufubika cyane nta rukingo bazakorera ku bana nyine kugira ngo duhashe malariya yose ku mugabane w'Afurika
Yego urakoze cyane. Reka gusubize.
Urakoze Idrissa. Ese utuye mu kahe karere?
Noye igwera mvura. Muri Gasabo.
Gasabo rero burya nayo iri mu bice bifite malaria bisigaranye malaria. Ahenshi mu Rwanda yaracitse ku buryo tutabona n'abantu barwaye ijana mu karere kose. Ariko muri Gasabo no mu bice bya Gicumbi hari umuntu waduhamagaye kare witwa Kanyamuhanda nawe utuye muri Giti Gasabo iriya izengurutse Muhazi na Giti hariya muri uriya murenge na za uriya murenge uri hafi ya Muhazi muri Gicumbi hariya haracyari malaria kubera amazi areka n'ibishanga byo hasi ni ukugerageza uburyo rwose mwitwararika ariko si Gasabo yose niyo Gasabo yegereye Gicumbi gusa ntabwo ari Gasabo iyi ngiyi hafi nayo iracyarimo malaria ariko ni nkeya cyane ubwo rero ibyo wavugaga ni uko inkingo ziriho ntabwo u Rwanda rurazi kuzana kuko turacyabona ingamba twashizemo zarakoze neza ariko tuzareba mu minsi iri imbere ko izo nkingo nazo twazitabaza ariko kugeza kuri uyu munota nta icyo ntago turagiye ntago turatekereza kuzizana kubera ko ingamba ubwazo ziracyakora neza nta kibazo ikindi nanone nuko n'u Rwanda rwari mu bihugu byifuzaga kugerageza urundi rukingo rwa malaria ariko mugira ngo muzagenda mubona amakuru mu minsi iri imbere hari urundi rukingo narwo dutekereza ko rufite ubushobozi burenga nk'ibyo ngibyo barimo wifuza ubushobozi byita nka efficacité mu kurinda abantu kugira urugero rwo hejuru mu byo tukigiye kuzagerageza muri iyi minsi iri imbere hari n'izindi nkingo rero ku ruhando rw'umuzamahanga zikiri kugeragezwa izi nkingo zombi uko zasohotse urwa mbere 2021 n'urundi rusohotse mu cyumweru cyashize ntabwo zose zikingira 100% ariko zigabanya ya risk yo kugira ngo umuntu atarwara malaria urwa kabiri rwo rukaba ruri kuri hejuru ya 70%, urwa mbere rwari muri hejuru ya 36%. Ku bihugu bifite malaria nyinshi ibyo ni agaciro kenshi kuko niba wararwazaga abana 1,000 ukagabanyamo 1/3 urumva deja wagize umubare muke w'abantu barwaye niba warwazaga abantu 1,000,000 kuri uru rwa kabiri ukagabanya 3/4 by'abantu barwaye niba ari 700,000 ugabanyije batari burware malaria urumva wongereye amahirwe menshi abantu gukora kubaho neza batarwaraguritse ngo badepanse rimwe na rimwe hari abantu badafite mituwere ngo badepanse bajya kwivuza
yego reka twongere duhamagare abakunzi b'ijwi rya Amerika bari bategereje ku murongo babiri zivuyeho ariko turimo kongera tubahamagara hari aho waruvuze mu bijyanye no kugerageza inkingo uru rukingo ruherutse kwemezwa na OMS bishinzwe bavuze ko rukora ku gipimo cya 75% niba ntibeshye iyo bigeze kuri icyo gipimo nako urukingo rukora neza ruba rufite ruba ruri ku kihe kigereranyo kwijanisha cyangwa ubwo nuko azakomeza gukora ubushakashatsi burenzeho
yego so ari ubushakashatsi bwo kureba deja urukingo ruzakorwa n'iki iyo noneho rumaze gukorwa bakareba uti urukingo rukenewe n'umuntu no mu mubiri w'umuntu nurungana rute akazamo bya bindi byo kumenya ngo dosage mbese nko kuminjira ukamenya dosage uri bukoresha cya gatatu ni ukumenya ngo twamenye twamaze kubona ko rushobora kurinda umuntu ariko reka turugeragereze hanze noneho turebe abantu baba mu buryo basanzwe babaho tukareba ibyo bita ubushakashatsi bwo kureba efficacité y'umuti runaka cyangwa urukingo runaka tukabugeragereza noneho ku bantu benshi niyo faze ya gatatu barangije muri biriya bihugu bakoreyemo hanyuma mu bantu benshi tukareba ati aba bantu bose bafite amahirwe make yo kurwara malaria turebe noneho muri aba abazandura ni abahe tugahita tujya mu ijanisha niko ubona iriya mibare yo hejuru ya 75% y'urukingo rufite amahirwe menshi yo gukingira abantu kutarwara malaria nivuga ngo igihe wakingiye 3/4 by'abantu bari kurwara urumva urwo urukingo ubwarwo rufite agaciro kari hejuru
reka twakire basavimbi batwenga turi kumwe
ndabumva neza
yego tubabare telefoni yawe yacitse mu kanya ariko ijambo ni ryawe nduga ku ijambo
mbo ngomba kubaza utuntu tubira umutumire
urahagana hehe
neza na neza ni mu gisagara cya Bujumbura
yego
ngomba kubaza umutumire naho byagiye biracikagurika sinamwumvise neza
baza ikibazo cyawe yego baza ikibazo cyawe turakumva Sabimbi
batwenga turakumva
we telefoni igomba kuba ifite ari mu Burundi rero hari ibibazo bya telefone hari igihe zicitse cyangwa abanavuga ntitwumve neza sinzi niba batwenga utwumva telefoni ye igomba kubimeze nabi. Muganga mukanya mwavugaga bijyanye n'igeragezwa ry'inkingo, hari umuntu utwandikiye hano we rwose abanza atanarushaka, yavuze ngo babanze barwigeragerezeho mbere yo kuruzana iwacu muri Afrika, ngo baduhinduye nk'aho ari twe igeragezwa. Uyu mwamubwira iki?
Icyo namubwira nuko ntabwo nahindura imyumvire y'umuntu, ariko nagerageza kumusobanurira mu buryo bwa siyanse, mu buryo bw'ubumenyi bwa biyoloji n'imiti. Nuko inkingo kugira ngo zisohoke ziba zanyuze mu tuyunguruzo twinshi. Hari ibigo byinshi bishinzwe kureba ko izo nkingo zujuje ubuziranenge, zikiri muri laboratwari zitarageragerezwa no ku muntu n'umwe. Zujuje ubuziranenge bakazipima, bakareba ibyo byose birugize donc ama dashimi organique, uburyo iyo nimari ama icosahedral nk'izi za R21 R21 uko ziteye. So iyo zivuye muri laboratwari n'ukuntu bazishobora kuzigerageza kuri groupe y'abantu bake cyane, nyuma yaho iyo urenze phase 1 phase 2 ukajya noneho kugerageza ku bantu benshi, icyo gihe cyose hari ibigo bikomeye ku isi. Naguha nk'urugero nk'ikigo dukorana nacyo mu Rwanda hano kitwa Rwanda Food and Drug Administration. Buri akira kigo nicyo gishinzwe kureba ubuziranenge bw'ibintu byose bitumizwa birebana n'imiti n'ibyo kunywa n'ibyo kurya, kureba ubuziranenge bwaje. Mujya mubona nk'amata yabujijwe gukoreshwa mu Rwanda, nk'imiti nk'amavuta yabujijwe kubera ko ahindura uruhu. So n'iyi miti yose mujye ubona yahagaritswe, ugasanga ari antibiotike ntabwo zemewe kwinjira mu Rwanda, kubera iki? Baba barazigerageje muri laboratwari bakareba ko zifite ikibazo, bakavuga ati uyu muti ntabwo uzigera winjira mu Rwanda. Cyangwa se mbere y'uko nasohoka muri izo nganda zindi nko mu nkingo, baba baragerageje uburyo bwose bushoboka, bajya kugeragereza ku bantu bafite icyizere hafi ijana ku ijana cy'uko nta muntu uzabigiraho ikibazo. So nibyo namubwira, sinzi niba ari cyo narenzaho, ariko ntekereza ko nawe yagerageza gusoma akamenya agahugukirwa n'uburyo na steps zose binyuramo kugira ngo urukingo cyangwa umuti bisohoke.
Reka ngushimire cyane, nizera kandi ko n'uwitwa Fred Niyonshuti nawe yakumviraho, n'abandi bashobora kuba bafite imyumvire yindi niba bashobora guhindura ubwo byaba ari amahoro. Kuko uwo Fred nawe yari yavuze ngo Zaburi 91 ngo abakristo Imana yaradukingiye tukivuka, Satani cyamuzanye no kwica no kwiba. Ubwo rero nizera ko mu byo musobanuye bakuyemo amakuru ashobora kubafasha kugira ngo barusheho gusobanukirwa neza n'ibijyanye n'inkingo. Reka twakire umusaza Ngenze Ndore. Uranyumva?
Ndakumva neza cyane.
Yego musaza, urahagana he?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru, umurenge wa Bwisi, umudugudu wo ku Munini.
Yego. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Mbere na mbere ndashimira umutumirwa kuko kutubwira byinshi byo tuba tudasobanukiwe, kandi tumaze kubona yuko inkingo zifite akamaro. Kuko urabona ko coronavirus yaje bakadukingira, urabona yuko umubiri wayihanga uhanganye nayo birangira ikitsi najye ku mibiri yacu igenze amaguru makeya. N'izo nkingo za malaria turaziteguye kandi turanazitegereje, ariko se nkabona nkanagira ko hari igikwari bigize kuvuga yuko n'ubundi nkingo ngo bamwe bazikubiye bamwe na bamwe mu bihugu bikomeye cyane, murabona tuzagerwaho vuba natwe nk'abo tw'Abanyafurika, kuko bimwe bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Kuko akenshi biba byagenerwa bikorwa abanyuma, ugasanga noneho ziratebye cyangwa zo ziratinze ko kutugeraho. Arabona bizatebuka kutugeraho, natubwire niba babona bizashoboka ko zatugeraho vuba. Kuko
umusaza ubanza unyote urwo rukingo, ariko aho ngaho iwanyu hari malaria cyane?
Malaria nayitari cyane cyane nk'ahantu mw'Iburasirazuba, kuko twegeranye naho ugasanga malaria ni ikibazo. Ariko uretse no kuvuga ngo iki ngongo nuko nyote mwumbe urukingo, malaria ni ikibazo cyugarije isi. bibagize akadukingira urumva ko doze twunagwaye n'urugero kwa coronavirus ubujyo ubukingiye nuko ikarangira kwakwifuza nuko nanuzana na malaria wayidukingira noneho nayo ikarangira
yego yego urakoze cyane umusaza
yego turi kumwe
yego yego muganga ntimugire icyo mumubwira
arakoze ngenze ndure nibyo twagiye tubibona mu minsi yashize nta nubwo ari ibanga cyane kubera ko mu gihe cya covid ibihugu bikomeye nyine biturusha amafaranga biturusha ubusobozi byabashije kwikubira inkingo zigisohoka nyinshi muribuka za AstraZeneca zigisohoka za Pfizer za Moderna babanje kugura hafi stock yose
uko
twe tubuzibona ibyo bihugu nk'ijwi rya Amerika ronaje muri Amerika Amerika ni igihugu gikomeye ubwo nacyo kubera ko kiturusha amaboko cyabanje kurinda abaturage bwacu ariko muribuka ko nka nyuma y'amezi nk'abiri atatu natwe u Rwanda twatangiye kubona inkingo mu gihe cyavuba igihe ibindi bihugu byinshi byo ku isi byari bitarazibona
ngujya gutera uburezi arabwibanza
arabyibanza rwose ntabwo tunganya amaboko nyine nta kundi niko bimeze nanone twaragerageje mu Rwanda ikindi nanone noneho kuri malaria ho bitandukaniye cyane na covid nuko biriya bihugu ni ntago byo bigira malaria kera byarayigiraga ariko muri iki gihe nayo bakigira uretse yenda kumva ngo habonetse abantu batatu batanu banduriye malaria muri Amerika ariko ubundi ni bidasanzwe
ko nukubera iki rero nukubera iki ntabaciye mu ijambo hari ubaye nk'umenya ko hari uwatubajije icyo kibazo Simbare Michel yavuze ati ni kuki mu bihugu byateye imbere malaria ntayiriyo atayiriyo no mu Burundi
malaria rero kimwe mu bintu yenda tutaganiriyeho cyane nuko malaria ari indwara y'abakene kuba tukirwara malaria nuko dufite ubukene kuba wemera yuko umubu winjira ndaza kugaruka ku kibazo cya ngenze ndore musobanura iby'inkingo n'iki ariko reka mpere no kuri icyo kimwe mu bintu bituma malaria ituzahaza muri Afrika nuko tugifite ubukene abandi baba bafite mu bihugu bikomeye cyangwa bikize baba bafite inzu zituma nta kintu gishobora kwinjiramo kubera uko bakunze guhura n'ubukonje bwinshi cyane mu gihe kimwe cy'umwaka cy'amezi nkangahe yane hagati yane n'atandatu bagahura n'igihe cy'ubukonje bukomeye ubwo bukonje bukabije bwabigishije gukora ibyo bita insulation gukora ku buryo inzu ibifunze nta muyaga cyangwa imbeho yo hanze ishobora kwinjira nanone bakirindira mu nzu rero twebwe kubera ko turi nk'aho turi muri paradizo n'aha iwacu urabizi ko hadashyuha cyane hatanakonja cyane niyo umuntu aba yumva yiraye niyo yasiga urugi rufunguye cyangwa idirishya rifunguye ariko tukibagirwa yuko icyo gihe wabifunguye ntago hinjiye akayaga gusa hinjiye n'umubu ukaza kukuruma cyangwa ukakurumira abawe n'abana kandi muribuka ko abagore batwite n'abana aribo malariza haza cyane igihe rero utabasha utarabona cyangwa ugasanga umuntu wenda nta dirisha agira kubera ubukene inzu yenda ziriya zo mu cyaro ugasanga umuryango nawo ufite imyenge cyangwa se umuryango aho ugarukira hasi harimo nka santimetero nyinshi ku buryo imibu inyuramo so ubwo bwose uburyo bw'imyubakire nibwo bushobora gufavoriza ya mibu kwinjira ikaruma n'abantu so iterambere naryo rero niyo mpamvu ubona no mu mijyi cyane nka za Kigali za Rubavu za Musanze mu mijyi yayinda abantu batangiye gutera imbere bubaka neza bakikingira bagafunga inzugi zabo neza n'amadirishya nta muntu ukunze kurwara mu mijyi akenshi abantu barwara nabo mu cyaro kubera ko wenda baba bafite ubushobozi bukeya n'amazu makeya yubatse n'amazu yubatse biciriritse ku buryo baha access ku buryo imibu yinjiramo iyo ibarumyere iyo yinjiye rero ikabaruma bararwara twe turagerageza tukabakingira ariko nabo ubwabo bagomba kwimenya bakikingira niyo mpamvu tubaye inzitiramibu tukabaha iki ariko nabo bagomba kuziraramo bakazikoresha ariko hari n'ubundi buryo bashobora gukoresha hari n'utundi tuvuta dukunze kuboneka mu mafarumasi ngira ngo hari ibigo dukorana byavugaga ko bashobora no kuzajya babijyana ku bajyanama b'ubuzima bakabigura makeya abantu bashatse kubigura ku bajyanama b'ubuzima ni imiti bashobora kwisiga bakayisiga ku mubiri ku buryo umubu udashobora kumwegera ngo murumve ni imiti yitwa maripelente yirukana abafite umwuka wirukana umubu
Nsubiye kuri cya kibazo cya ngenze ndore nuko ibintu by'inkingo rero icyo tuzi cyo nuko kurwa malaria na nimvuze kurwa covid mbere kurwa malaria aho akenshi malaria iri mu bihugu byinshi bya Afrika ntabwo rwose tuzazicuranwa na ba bya bihugu bikomeye byo muri za Amerika no muri Canada na hehe iki kibazo malaria murabizi ko ikenera ubushyuhe so iba akenshi kunze kuba ahantu hari ubushyuhe niyo mpamvu twirinda no ku rwego rw'umuzamahanga kuvuga ibintu by'imihindagurikire y'ikirere ko nabyo bishobora kuba mu bintu bifavoriza ubwiyongere bwa malaria so nibyo
yereka tubanze twakire uwitwa Erickson Christa Dani uranyumva yego urahagana hehe
ikaro y'Burundi
umumeze neza aho
abana turashima imana yirayo teneza ntangorane
nuko nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nuko bwa je nti igitekerezo cyangira kiba n'ikibazo panje guhera ku ibyo umutumire muganga yikarabuga sishatse ku kontraliza cyangwa ngo ndamwangire gutari ikintu numvise abuzume ngo nabo ntibitahuye kumwe bivanye n'ukuntu ngira ngo wewe ashobora kuba bizi nuko cyane cyane ku ndwara ya malaria ku byo maze kubona cyane maze kumva nkunda kubona igwara abantu bari bose ko ndibuka nk'akarorero ku kintu yavuze ngo yuko ishobora kuyigwara abantu bakenye baciriritse we yavuze mu kinyarwanda ngo baciriritse ni ukuvuga ndibuka umukinnyi Pierre
Urantunga navuze ahantu bafite imyubakire iciriritse akenshi ikunze kurangwa ku bantu badafite ubushobozi bwinshi ndetse bakene
ndibuka umukinnyi Pierre Eric Aubameyang akina muri Chelsea warigeze kumutora malaria mu Bwongereza Chelsea iri Londres mu Bwongereza siniyo yuko iri Londres mu Bwongereza aho hari ahantu haciriritse hameze nabi ku buryo bw'uko umukinnyi Aubameyang yari kurwara malaria
ariko ubanza utamwumvise neza ntabwo wamusobanukiwe neza yavuze ibintu bifavoriza cyangwa bishobora gufasha imibu kwinjira mu mazu avuga ko impamvu iboneka mu giturage ari uko hari amazu yubatse mu buryo ashobora gutuma imibu yinjira mu haba munsi y'urugi haba mu nzugi zifite imyenge cyangwa amadirishya ameze nabi n'ibintu nk'ibyo naho ubundi irahari malaria iri n'ahandi henshi cyane ntabwo ari muri Afurika gusa
no muri Amerika ejo bundi hari abantu banduriyeyo kanone ikindi ugomba kumenya kuri malaria ni uko ushobora kuyandura uyu munsi ugatangira kurwa umubusho wa kukuru mu munsi ugatangira kurwara nyuma y'ibyumweru kimwe bibiri bitatu niyo mpamvu ku banyamahanga kenshi uzasanga abarwaye malaria mu bihugu by'amahanga kenshi baba baraturutse mu bihugu birimo malaria nka Afrika nka Aziya avuye nko muri vacance avuye nko gutembera avuye nko gukina nk'uwo mukinnyi waruvuze yasubira mu gihugu yabagamo bapima bagasanga harimo malaria niyo yari murembeje nda cyangwa niyo yari murwaje
hari n'igihe babibona bitinze kubera ko badakunze kuyihabona muri ibyo bihugu bagatinda kumuvura bakirimo gushakisha ngo bamenye indwara arwaye ariko igaheturutse hanze nk'uko ngo kubivuga urasobanukiwe se Dani wari ufite ngo ni icyifuzo
nukuvuga icyo nashaka kuvuga nacyo nuko raba izo antidote nkizo ari zazi nizije muri Afrika gusa kuko kuko amaze kubona nk'umunyafurika brema nk'umupatriotre wa Afrika namaze kubona yuko umenga abazungu ntibadukunda ukuntu barabe gusa nimba nibura yabazitanga bazozitange nino bazitange nk'uko ariko bazitanga i Buraya nta bindi kabisa no kuzana ama antidote muri Afrika ni ibintu byiza ahubwo niba byiza ni twese dushikirwe byaba byiza cyane
urakoze cyane
nabyo ubundi ndazi ko nta mwaka ushobora guheta malaria nanduye ndakunda kuyigwara cyane kandi irababaza irajyana cyane kabisa
komeza kwikingira
ibaze mu antidote gusa mugabo barabe kuko nta muzungu adukunda kabisa nta muzungu akunda umunyafurika
ni iki gituma urimo kubihamya barimo barashaka inkingo
ndamaze kubibona kenshi
reka muri Afurika natwe tujye twishakira inkingo noneho niba hari niba ruko mubibona
ndakunda leta y'u Rwanda kuko nikunda kugirane kubafatira ingingo ugiye kubaraba leta y'u Rwanda irabatekenika ku rwego hejuru abayobozi ba Afurika bazaba batubwira nk'uko leta y'u Rwanda ibigira byo baziza mugagusa nyine bakagabara kazi murego kandi ko batadukunda cyane cyane mu Rwanda za Burkina Faso ba Niger bagereza kubikura ku kuntu nyene
ushatse kuvuga iki subwo reka twekwiruka tubitindamo
ikibazo cya malaria ntago ari ikibazo cy'umuzungu cyangwa umwirabura cyangwa ufite uruhu rumeze rute ni ikibazo kikureba wowe ewe ku giti cyacu niba ugomba kwirinda malaria ugomba kuyirinda wowe ukayirinda n'umuryango wawe n'abaturanyi bawe naho ubashije kugera bose ukababwira uburyo bayirinda ntago ari umuntu uvuye hakurya iriya kure uzaza kukwigisha uburyo wakwirinda malaria wowe n'urugo rwawe urakoze
murakoze cyane reka twakire na Batari Febure uranyumva Batari Febure yabaye Febure cyane noneho ko urimo gutinda kwitaba yego no kubwo twumva noneho tanga ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo
none numvise karogo higa nk'izo nkingo
kuzihiga
umuntu bazajya bazigura cyazihagaze ku nkunga ya leta none ikindi kibazo mfite se ko nk'ari amahanga ubona kora za supaneti ubwo izo nkanda zimwe ntizizahomba wena izo nkingo ntizabyanga
ushaka kuvuga ko abakoraga supaneti kugira ngo badahomba bashobora kwanga inkingo cyangwa kuzirwanya
bagahega indi mbogamizi kuko urumva urwo Rwanda rwaba rusubiye inyuma
izagiye zihinduka ni nyinshi uhereye no ku bijyanye n'abafotora wibuka bakoresha amafilime cyangwa rutaravuka ubu byose byaragiye byinshi
namusubiza yo so arakoze Patrick Fevre nuko mu bihugu bizabona inkingo nuko icya mbere the OMS skurita umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima wamaze kuzemeza zombi kandi hamaze kugaragara yuko hari abaterankunga harimo na za leta burya iyo tuvuga abaterankunga akenshi abarimo ibihugu n'ibigo bibari inyuma bibaha amafaranga so haba harimo Global Fund abarimo za Gavi izo zose rero nizo zizatera inkunga akaba arimo n'uruhare rw'ibihugu noneho mu kugira ngo za nkingo zize mu bihugu noneho batangire bazihe abaturage babo abana cyane ikindi nanone ni uko uru rukingo cyangwa izi nkingo zombi ni uburyo bwiyongera mu bwari busanzwe mu kwirinda malaria ntabwo buje gukuraho ubundi buryo bwose bwakoreshwaga mu kwirinda malaria niba ari kuyirinda urara mu nzitiramibu birakomeza kuririnda ukoresha ya miti batera duterera mu mazu kugira ngo yirukane imibu burakomeza niba uyirinda ukoresha ya mavuta bisiga kugira ngo umubu itakuruma nabwo urabukomeza ntabwo bikuyeho ubundi bwirinzi bwari busanzwe bwa malaria ni uburyo buje bwiyongera n'inkingo
murakoze nawe wasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo bifuza kubaza
bibaza mu bihugu bira byateye imbere nazo malaria zikunda kuhaganda
ndeka mu guha gusubiza
ntabwo malaria ibayo cyane nko mu bihugu bya Afurika aho dukunze kumva malaria ni bihugu tuvuge nk'i Burayi muri Europe ni bihugu bituriye aya mazi yitwa Mediterane iyi mer Mediterane niho ukuze kubona ubushyuhe buhagije ku buryo kuko umubu ukenera ubushyuhe kugira ngo amagi yawo ahinduke iminyorogoto iminyorogoto ihinduke imibu iguruka kandi iterera amagi umubu uterera amagi mu mazi areka ahantu hashyushye hatuma ya developema yo kugira ngo ive ku igi igera ku mubu imara igihe gito hagati y'iminsi 9 n'ibyumweru bibiri ariko iyo hari ahantu hakonje ishobora no kumara ukwezi kurenga icyo gihe amagi ahita aba amahuri ntabwo aba akivuye mu mubu so ni fagitire nyinshi ziri muri biyoloji zituma haba developema y'igi kugira ngo rizaturukemo umubu rero
muri abihugu za Portugal aha hafi za Espagne za Italy za Sicily ushobora kuhabona malaria iri donc yandu iri local transmission donc yanduriwe muri iyo zone nyine ariko malaria nyinshi z'i Burayi zijya muri Amerika ziboneka muri Canada inyinshi ziba zaturutse mu bihugu bisanganywe malaria nyinshi nk'ibyo muri Afrika cyangwa se ibyo muri Aziya.
Wakoze rero nawe batiri febre muganga imiti mukanya mwatubwiraga ibijyanye no gutera imiti mu mazu kugira ngo abantu bice imibu iyo miti ntangaruka igira ku buzima bw'umuntu.
Oya, iriya miti iri safe nakugiye ko kugira ngo buryo umuti cyangwa ikintu runaka cyo kurya cyangwa cy'umuti cyangwa cy'inkingo gisohoke nuko kiba cyageragerejwe ku buryo bwo hasi muri laboratoire bigapimwa n'abantu b'abahanga bajya kubiha icyemezo yuko cyemerewe kujya ku isoko cyangwa gukoreshwa ari uko gifite ubuziranenge bwuzuye. Kandi mwibuke ko natwe muri Rwanda FDA cyangwa kuri Food and Drug Administration biba byapimye ibyo byose iyo bigiye kwinjira. Nanone uriya muti dutera ku nkuta z'amazi kugira ngo twice imibu nuko uriya muti dosage yawo ikwiranye n'umubu rebo nawe umubu kunungana kugira ngo uzabone imibu yuzuye umuntu nuko uba wayikubye nk'inshuro nka miliyari. So dosage igenewe umubu ntabwo ariyo dosage igenewe umuntu kugira ngo donc ibiterwa na quantité wa muti ubuhagije kugira ngo wice umubu ariko ku muntu nta uri safe nta kibazo na kimwe ushobora kumutera rwose. Ibyo ni ibintu dufitiye gihamya twagerageje gukorera mu buziranenge kandi byemewe gukoreshwa mu Rwanda no mu bindi bihugu n'ibe.
Nk'uko tumaze kubibona ko malaria ishobora kuva ahantu hamwe ikajya ahandi ntigira imipaka, ishobora kuva muri Afurika ikajya mu Burayi, ishobora kuva mu bihugu bituranye n'u Rwanda ikinjira mu Rwanda cyangwa ikava mu Rwanda yinjira muri ibyo bihugu. Hari nk'uburyo mwateganya cyangwa se muteganya bwo kurwanyiriza hamwe malaria nk'akarere kugira ngo muyibuze kuba yakwirakwira?
Yego, ibyo uvuga ni ukuri, imibu ntigira imipaka mu by'ukuri. Niyo mpamvu twagerageje kwegeranya ibihugu dufatanyije n'umuryango witwa OMS, umuryango ushinzwe ubuzima ku isi, dukora nawo kugira ngo dukore igitwa Great Lakes Malaria Initiative, ni ukugira ngo twese nk'ibihugu byo mu biyaga bigari dufatanye turebe ingamba GLMI, ushobora kubibona nenda no ku mbuga nkoranyambaga. GLMI ni umuryango urimo Kenya, urimo Tanzania, urimo Burundi, urimo Congo, gutyo. So ni ibihugu Uganda, ni ibihugu twishyize hamwe kugira ngo turebe tuti umuntu wacu narwara hano mu Rwanda cyangwa se naza mu Buganda akaharwarira, hari uburyo mushobora kumupima hafi mukahita mumuvura mukaripotinga ku Rwanda kugira ngo n'abanyarwanda bamukurikire. Ni uburyo buzadufasha no kwirinda, tukavuga tuti hano tubonye amakuru yuko hari imibu yagize ubudahangarwa cyangwa se tubonye amakuru yuko twa dukoko nababwiraga twinjiye mu muntu tukagiramo ubudahangarwa tukazajya tuyasangira tukayabwira abaturanyi bacu bo muri Uganda, abaturanyi bo muri Tanzania, tukababwira ati namwe mutangire murebe ku mipaka cyangwa hafi aho mukore ubushakashatsi murebe ko ya mibu cyangwa se ka gakoko gafite ubudahangarwa katari hafi aho ngaho, cyangwa se tukore uburyo tuzajya tuvura abantu banyu barwaye malaria cyangwa se tubapime kugira ngo tubarinde yuko baremba kandi byari kumenyekana kare tukabavura batararemba. Ubwo buryo rero buhari ni Cross Border Malaria Initiative, bwose bihuriye mu byitwa Great Lakes Malaria Initiative.
None akajambo kanyuma rero nk'amasegonda nka 5 tupfunyikira impamba mu gusoza iki kiganiro.
Malaria twese iratureba, ni ikibazo cyanjye ni cyawe, ntabwo dutegereza abantu bo hanze ngo baze kutuvura malaria, ni twe tugomba kuyirinda. Ukayirinda wowe, ukayirinda umuryango wawe, ukayirinda abaturanyi, kandi aho ubone urubuga rwose ukazajya uyibwira abantu bakayirinda kuko malaria
indwara yangiza ni indwara ituma abantu baremba ni indwara ishobora gutuma umuntu yitaba imana
yego reka
rero mukomeze mutakaze ubutumwa bwiza bwo kwirinda malaria
murakoze cyane reka twese tuyirwanyirize hamwe nshimire rero abadukurikiye muri kiganiro namwe muganga rwose mbashimira cyane uyu mwanya mwaduhaye ngashimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Justin Twitz afatanije na Nadia Taha kuri mikoro nge mwari kumwe mwumvaga ni Eugenia Mukankosi mugira ibihe byiza mukomeze rero kurwanyiriza hamwe indwara ya malaria.